Kei aku rangatira puta noa I te motu tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo o te haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e tīwi, kei te whakakorengia te tiriti o Waitangi I te pire hou e hāngai pūana ki te ara Poutama, ara ki te ture. E whakahaere ana I ngā whare herehere o te motu. Ana I mua I te aroaro o te kōmiti whiriwhiri o te whare pāre mata, te pire e whakahoki ana I te mana o ngā wāri Māori ki te hapori I tēnei wiki nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. E patu anō I te Māori, e whakatika ana te kāwanatanga ki te whakakore atu I ngā kōrero mō te tiriti o Waitangi, I roto I te pire whakahō I te ture ara Poutama. Hei tā te tokomaha, ko te whakakorenga o te tiriti he takahike I ngā mō tika o te tangata I roto I te whare herehere. Ono te kau ōrau o ngā mauhere I tēnei wānei he Māori, nā reira kāre e kore, kā noho ko rātou te papa I te korenga o te mana, o te tiriti. Kei te haere tonu, ngā kōrero, ngā wānanga e pāna ki te hiahia o te kāwanatanga ūpoko toru kia kōkiri pire rātau, e hoki anō ai te mana o ngā wāri Māori ki te hapori, hei aha hei pōtitanga mā te katoa. Kei te māharahara te tokomaha ki te hiahia o te kāwanatanga, kia riro anō ai mā te rima ōrau noiho o ngā kaipōti o te hapori, e pōti mena kā tū he wāri Māori kā re rānei e tū, kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Tākuta Ferris o te pāti Māori.
Whakaiti I te tiriti o Waitangi, he whakaparahako I te tiriti o Waitangi, ko oti kē I a te... Te trai piurara, te kiatu, he whakaiti, he whakahē tēnei I tā te tiriti o Waitangi tikanga. Nō reira, kaore te hapori, kaore ngā kaunihera, kaore ngā iwi Māori I te paku tautoko I tēnei pire. Nō reira, me hoki te kāwanatanga ki te whai whakaaro ano me pēhea e waihanga ai, e huarahi, e nui ai te ora o ngā taha erua o te tiriti o Waitangi I te mea kei reira te oranga nuitanga mō tō tātou motu.
I whai hua nui te hui I whakatūria e ki rungi te marae o māhu I te wiki nei e pāna ki te kotahitanga o te iwi Māori a koe rāta Baden Barber. Toihau o te iwi I manaaki I te hui ara toihau o te iwi o ngā tika hungunu.
Nā rungi te wairua hikaka hihiri, te nui nei I tūki te kōrero. I gari te kōrero rātau mō tātou anō. Tama I tū ai, kei te rongo mai te kāwanatanga ki ene kōrero. Wetai I kāri whaitwea, I te tūnga mai o e rao ngā tuko whai tōranga pūlengari. Kei te mai tonu, nō rātou pōtai Māori, kiri Māori. Kua tū ki te pakapaka te he whakaaro.
Ki etahi atu tai pitupito kōrero o te wā, ko ia te minite I ngā take wāhi mahi, kua whakapua ki hia mai e Brooke Van Velden o ACT. Heaha ana whāinga matua I roto I tana hāpai ake I taua kō nai minita. Me te aha ko tētahi o aua whāinga, ko te panoni I te ture hararei kaimahi. Hei tā Van Velden e tino hiahia ana ia ki te turaki haere I ngā tikanga uaua me ngā tau pātanga, e whakararu ana I te pūā Waitanga ake o ngā wāhi mahi, ngā pakihi me ngā kaimahi, ara ki te taumata e tika ana. Hoi anora e tīwi ki etahi atu tai pitupito kōrero o te wā, mō te hia o rautau, kua noho mai te inanga hei kai rangatira mā tātou mā te Māori. Engari tērā tētahi momo o te inanga e kore hāhā haere ana. Kei te heke haere te maha o ngā kōkopu I enei rā. Engari kua tahuria manaaki Technologies ki te āwhina I te whakarauoratanga o taua momo inanga, māroto atu I te whakakāinga ano I te ika nei ki te wā o tapunui a tiriwā, I te uru o Tāmaki Makaurau. Ka whakawhānau kō kopu rātau I te tuatahi kātahi ka haria ki te rohe o Waitākere, ana ka tukua tuai ki reira kia noho Māori anō ai ki tōna wāhinoho o Neherā. Whakawhiti atu I te moana nui a kiwa ara ki te mautere o Oahu I Hawaii I nei. Kua rauhi atu ngā tira waka, ngā iwi, ngā rōpū toi, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o te mona nui ākiwa, ki te moutere nui o Oahu i Hawaii. Rā kia pai ai tā rātou whakariterite i a rātou anō, mō te rā nui i te rā nei. Rā e whakatū whera o kawatia ai te tekau mā toru o ngā hui toi ahurea o te mona nui ākiwa e kia nei ko Fespec. A ko ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Whakahirahira nā ngā pakanga o te whakataetae futupōro ngai o a enei rangi whakatā i nā rā hoki ko tai ki te wā mō ngā whiringa whānui. Hei te pōne ko ngā rangatira e pakanga ana ki ngā Reds i kirikiri roa. Hei a pōpō ko ngā hauā whiowhio e whakamanuhiri ana i ngā Rebels wahi treiria. Kahurangi e whakamanuhiri ana i ngā Fijian Drua. Hei te rā horoe anō rā hoki ara hei te pōa pōpō anō rā hoki. Brumbies ki ngā kahu peka ki roto ahi trairia. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te manga. Hei pāho.